Najionea sana huruma, naka chini lia, najiangalia sijitamani. Chini na chimba, natafuta mzizio, najitafutia dawa, usinga kwa irizio. Najiita mjinga, jiacha utoto, najiona mjinga, wenge kimtindo. Acha tuseme mapenzi, mama jua naumia, umeondoa mchumano, mama ngazi na chia. Leo unaenjoy upendo, ninachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma, nakosa amani. Ah baby, ila penzi lako ngumu kumbuka. Uwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya, nitoe kwa ubaya. Nisuiti mapenzi ndo haya, mbasi umesamehe mwaya. Mama mapenzi ndo haya, hata tusiwi mapenzi. Mama jua naumia, umeondoa mchumano, mama ngazi na chia. Leo unaenjoy upendo, minachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma, nakosa amani. Ah baby, I'm not afraid.